ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi nami ngicina sengikhala madoda. Ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Hey masikhala futhi ivele ngikhale nami hayi hey njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi ivele ngikhale nami hayi hey uthuli sangakhala kuba uwakho niwa fana hlani hayi uthuli sangakhala kuba uwakho nina niyathandana nami uthuli sangakhala kuba uwakho uyathandana
ayi shunwe ngam ayi uthum tano muntu give up ile kwezothando noma isifiso sakhe wayethu uzothola umshado ngise mphakathini ngase ngiphenduka ihlazo ngiwundinga sithebeni olama uthando ligcwele inka mhlawumbe inkingi kimi noma mhlawumbe inkingi kuye mina ngikwenze konke kodwa kaze kwalunga khumbula masihlangana ngangiyikho konke kuye namhlanje mayebuya amacala kumele ngiwaqule sengaphenduka isigubu mayengishaya ngikhala kamnani sengahlala ngithukile heyokungithuka ngisayiphatha ungixosha phakathi namabili hatha kasangithanda ephuma emthonjeni enjabula akajabule ngakangishaya ngangithi mangikhala engekho ozongithulisa mina ngilikhona lenyoka habekho abangikhulisa habekho abangibonisa indlela abekho abangikhombisa okwami kunzima ungishaya noma sengixolisa my shoulder angisoze ngakhoxa angisoze ngakhohlwa soba ubambulo wami mina angisoze ngakrossa nanini ungafona uzohleza ungithola mama ungangigabaza ithawula angisoze ngaliphosa mina kade ngangifisa ukuthola umuntu ozongithanda ebuhleni nasebubini thola umuntu ozongishada ubaba uphendulile ngithola ozongibamba ngesandla ngeke sawela phansi uzongithulisa noma ngikha baba mina ngiyabonga ufake ismile empilweni yami wangibuyisela uthando injabulo enhlizweni yami bese ngigive aphilwa faka ismayile emlonyeni wami thandwa mina ngiyabonga injabulo emoyeni wami